min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu studio tabanni ɓuuri fof ɓeɗo sukaɓeɓe ndeɗo yewtere hertana kala cakkita yontere Mamadou Sama Seku Baylou min wondi ɗo e mbiyan Diawandou Feere Oumar waygalo no mbaɗɗa
ɗe selli basu fo waɗa e Baylou tafa ñalade ñaƴe ñalade
non jaati waygalo Diawandou Feere
way
yo sukuru e sukaɓe
basa ala alhamdulillahi
bisimilla ko jogoɗa min sukaɓe li mbasu hande ne
holi tiddi wiide Sembe kabaruji ɗi anni Sembe Seku wattu joni o iɗi kewi ɗo sanne ko heewi sukaɓe fan gonde yarde ley damaje ɗe ɗum woni le nokku noddirteɗo gawo caggal ko kañoo mata le oɗo nokku so iwrito yewtere meɗen nde wara nayiro banggal hono majireji ɗiɓe gatta wakkati fu garen timminiren birki Sembe caldi
Oumar waygalo Diawandou Feere mi jan sukaɓe fedde IRD gaadi Imma Dara yalla Soumaila Cissé horejo pelle hirduɓe laamu nanggaɗo guilla mbiyen balɗe temedere hanndi kay mbiyen nan yuppite
noon jaati wonri ɗo ƴaɓɓiki balɗe temedere Sembe Seku le ɗiɗo majireji ɓe gaadi yilaru mabɓe alkamisaji ƴaɓɓino nde ɗo bomo ko ɗo yalla oɗo gorko an hemta hoore muɗum na
so en iwi ɗon jahan mbiyen gawoɗo nokku lolliɗo sittide Zaskia mbiyen ɓuuri fof nokku tana hakka ɗo mbiyen nokku damaji jiitama anda ɓuuri lebbi kewɗi hannde kay
noon wori ko heewi sukaɓe fan wondi e gandade to faɓe darta e ndeɗo hunde jalbore
gendi nataka ndi ana heewi sukaɓe wakkati joni o sababu majjum woni nokku ɗo kanŋe woni yiitama toon ana fota lebbi seeɗan nde nokkure ittirde kanŋe sukaɓe heewɓe gari toon asude kanŋe fa keɓa ko gurda honon Yusuf Alhuseini e leewi makko nokku ɗo kanŋe ittiteɗo wakkati joni o ana heewi yimɓe ɓe galda leyɗe Yusuf Alhuseini kanko mo asowo kanŋe
yontere gam mi to min janguin équipe yimɓe sappo e joyon min coodi kaake amin tewtirteɗe kanŋe min peccike e guɓɓe yimɓe joyon guɓɓal goto fuu yaha tewta e kanŋe warta kanŋe ana ɗo ɓiɓɓe leydi Algérie Mauritanie fa yettade Soudan ana ɗo miɗen wawi wiide sukaɓe ɓiɓɓe leydi aleɓɓe fuu ana ɗo
nokkuɗo kanŋe o itteteɗo ka asoɓɓe ana joguiti allaji e majjum woni hono waydi jiyan wulare kañi e rafi ndenago keɗoɗen Yusuf Alhuseini ko sifi hen
tiɗɗala goto momi jogui ɗo oni woni hedde jiya jarteɗo bandi e ndu ana ɗo eɓe camaɗo yimɓe jammoɓe ɓanta kaki mum e gollira
miccintinde tan wakkati ndungu o gouvernement leydi ndi haaɗi golleji ɗo nokkuje kanŋe ittete ɗum ko Ali Ibrahima heɓani studio tamani iwde gawo
mbiyan Diawandou Feere en calmini sanne ɓeɗo gawonkoɓe Diawandou Feere dunke en keɓe holti wiide witta witta sukaɓe jogolɓe ɗiɗo nokkuji ɗi ana jogui kuteji sanne dow leydi ndi e kañƴe ɓiɓe leydi ndi
noon tan wori wala fo jiɗɗo yoppude suudu Baba so wona ronku Sembe Seku hollitinde wiide wayde ɗum woni ñamde fa hara fa yetto tiɗallaji kowoni le leydi meɗin ndi ɗum waɗi so sukaɓe ɗo ana jaaha darta e to gurda ɓuuri yafude fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirtede Kalidi Dembele yo andanɗo kabaru keɓe sanne komo sifi dow hen
landongol woni hono ɓe mbawi wadde fa ɓe gura ɓe gala dabere goɗɗo kutteje ɓiliɗe bangal keɓal ngal ni ana moƴƴani jomum en ga ko woni kutteje ɓiliɗi bangal keɓal leydi ni nafamu ana fanɗi ko nayorto bangal toɓugol kam won kulleji yogaji ɗiɓi gollirta paaɓiɗo waytagol wakkati momi goni hande o laamu o ana hani tewtude dabereji mbawɗi ɓuytude ɗiɗo tiɗɗalaji
Oumar waygol tamma won ko andanɗa mais suji rewɓe watta e hoore mum en ko wiyata perik de milami
mbiɗa andi ɗum sanne sabi wakkati fo ɓe kippanɗo e koye mabɓe sa wofi a itti kufunaru ndu ni atan wala kon le ho artode Sembe Seku hollitinde wiide Sembe Seku ɗin iwra le leydi Brésil wattu yogaji a tawan tukuli ɓiɓɓe adama en jaati ɓe cotta ko ɓuuri hewde sukaɓe fan korsinide ñalawma hande o ɗum laatiki sababu ka so moroɓe an goddi e matude tiɗallaji fa keɓen famtare keɓen Aminata Diall
kufina messi ko wiyete brésilien périvien na malaisien ana heewi joni ko ɓuuri hewde e sukaɓe reɓoɓe fuu ana jiiɗi heɓude leewi yimɓe waɗɗoɓe ɗi kufinaji kolliti wiide kufina messi brésilien ka ɓuuri ɓoyde fey so tawede coggu muɗum ana heewi keɗoɗen
nafa gonɗo hen oni woni omo ɓooya sanne fay so omo tiiɗi omo garɗina neɗɗo omo haaɗe perdude wakkati ma min yiɗa juldude e meche min yiɗa morade ɗum ɓornogol perique ngayɗi newni kulleji ɗi
moƴƴingol ɗi kufinaji messi ka fanɗintini keɓal golloɓe e salongaji moruji ɗi hono no hollitiri en pourama salimata konate kanko mo jon salon morirɗo keɗoɗen mo
ɗum ɓuyti sanne keɓal amin saabi rewɓe gaɗoɓe perique ngayɗi e kohe mumen jaɓata warde morade tawi eɓe kaani warda ɓe moro wakkati fou yalla gari mabɓe ana yalta
e leewi kanko jon salon o waɗugol kufinaji messi ɗi ka ana jogui laawi kanɗi jokkede
so a watti perique o hoorema aɗa hani warde morade yontere fuu aɗa hani lowtudemo wakkati fuu
hollitinde tan fa han won yimɓe wonɓe toon gonɗinɓe morade
wattu joni o e jaran bindi mag meɗen jawandu ferata ka wiide dido wattuuji ima daraji na kewi san leledi yo buri fufu sukabe jokobe wadni gondi goldo gollobe dun
non wori so majiriji di anan gada tawan kambe sukabe kam burata fu hewde ton hodlati sababu mudo fa kebben famtade fa ne kedden Aminata Diallo
Rafi Kaural ana wodi wakkatiji joni dido maldo majiriji anan gada wakkati fu e le gengangal kany ile leedi di yogabe ko darata lamuki leedi di yo palam wobbe kasen be du kolliti bi kany en ka anan gondi e wallude lamu leedi di ko buri hewde be yimbe majatobe fu yo sukabe e lewi mabbe battane leedi di ka e jungo sukabe woni kada dembe
ana buri du sappo joni sukabe ngala ko golla be ngala ko be bawi sawraraali be donku be jangudi minen ko min tawtana ni woni horojo leedi ibe ka yo pa golle le emiloji an imma daraji sukabe fa tawta hakken aji mu en ana fanni na famu ana momni du ga wonno du wayi wadirede ko wana heedinde chagal dewta sharia di leedi jodi do mun
e lewi dunke en gollangal daragol be sukabe e di majereji ka ana holla weli gondal be kolliti wiide dun sukabe ana kasindin e golleji kany e jandeji kedo den sociologue o ko sifi hen
tiddalaji di ana momni sanni sabi lawol di marobe leedi jogi di woni sababu ko yoppi sukabe wadde murtere fa tewtude hakkengaji mu'e wayde mabbe holade yimbe ngadobe politique be yoppi be yaade notaade kongol yimbe darani be dinaji de leedi
ba e majjun homo fu ana walla bangal mudun majeriji di kana keddi fa hande
jonka jahen le men yewtere meden mbirki sembe caldi jamandu fere mbiyan ardibe federation leedi mali bami ania puditinde championnat o mbiyan dun ligue 1 leedi ndi jallade sappo sappo go e sappo di lewru juwe
dido kabaruji be dokki dun leende do yontere wakande be jitno e journaliste en bembe kedde mo kanko no dirtu Mamoutou Touré kanko lami fedde fema futunde ko mo sifido hen
comité scientifique o ana jabani golleji amen di miden koli miden tadori wiide stade ngaydi warafa utta ko woni coupe mali o ko ania amen woni jewdude kanan ko be leendi so tawi omo heddi wadeede sabi wakati mo ngoni o landol gol woni yalla coupe o ana wawi wadeede kasen ngal ko nafaamu mo woni sanni ni woni championnat ligue 1 wonti
Omar Wagolo mi anno bangal ligue 1 rewo be kay kany coupe du mali o mi anno al hali di hibal tafon bangal fuddutide di kay
non wori sembe seku do kaditen kiki da hande do kabaruji do non fulbe biratno tan so boggo weli tan dum yoni bilede ka fande sukabe fadi je fi en ko nandir ono yowterne kertno do ngi demi noddata tous o grande ana war bo e ser tan so lando jabi